kabla ya kula na kunywa napiga magoti naomba Mungu wangu baba unisaidie kabla ya riziki ya siku ya leo napiga magoti naomba Mungu wangu asubuhi asubuhi yoyo mimi ninaamka napiga magoti naomba Mungu wangu asubuhi yoyo Majirani zangu wakinigeuka napiga magoti naomba Mungu wangu maadui zangu wakiinuka napiga magoti naomba Mungu wangu majirani zangu wakinigeuka napiga magoti naomba Mungu wangu asubuhi asubuhi yoyo Nilemea napiga magoti naomba Mungu wangu Bwana unisaidie karo za shule sikinilemea napiga magoti naomba Mungu wangu shida sikinilemea napiga magoti naomba Mungu wangu Bwana unisaidie karo za shule sikinilemea napiga magoti naomba Mungu wangu asubuhi asubuhi yoyo mimi ninaamka napiga magoti naomba Mungu wangu asubuhi yoyo mimi ninaamka napiga magoti naomba Mungu wangu
kama vile ndege wanaposhukuru na mimi nashukuru Mungu wa Elia Mungu wa Elia Mungu wa Danieli mimi naomba leo unirehemu
asu